khilaafka iyo dagaalka afka ah ee ay fagaarayaasha iyo warbaahinta gudaha Kenya ay isku marinayaan madaxweyne William Ruto iyo masuuliyiinta garsoorka Kenya ayaa maalmihii la soo dhaafay aad u sii xoogaystay. Arintan ayaa ka dambeysay kadib markii madaxweynaha uu goob fagaare ah uu ka sheegay inay jiraan garsoorayaal musuqmaasuq baahsan ku dhaqma oo xafiisyada dawladda ka jira. Arintaasoo uu madaxweynuhu u sheegay in loo baahan yahay in si degdeg ah wax looga qabto.
Our judiciary, we respect you, but judicial impunity by corrupt judicial officers must stop in Kenya.
Hase yeeshee qaar ka mid ah garsoorayaasha dawladda Kenya oo ka jawaabay hadalka madaxweyne Ruto ayaa iska fogeeyay eedeynta musuqmaasuq ee uu madaxweynuhu u soo jeediyay, iyagoo madaxweynaha ugu baaqay inuu shaqadiisa uu ku ekaado oo uusan soo faragashanin shaqada garsoorka. Xafiisyada garsoorka ee Kenya ayaa ah kuwa ka madax bannaan madaxtooyada iyo xafiisyada kale ee dowladda. Hase yeeshee sababta ka dambeysa khilaafka madaxtooyada iyo garsoorka dalka ayaa la sheegayaa inay tahay kadib markii maxkamadaha Kenya ay dhowr jeer soo istaag ay ku sameeyeen qorshayaal uu damacsanaa inuu dalka uu ka hirgeliyo madaxweynaha, kuwaasoo ay ka mid yihiin qorshaha dhismaha guryaha dadweynaha Kenya oo ay maxkamaddu ay diiday iyo kuwa kale. Cabdirizaaq Maxamed waa garyaqaan si dhow ula shaqeeya maxkamadda sare ee dawladda Kenya. Waxaynu wax ka weydiinay halka uu salka u ku hayo khilaafka u dhexeeya madaxweyne Ruto iyo hay'adaha garsoorka ee waddanka.
Madaxweynaha William Ruto wuxuu maartay ballan qaaday in jaajiska maxkamadooyinka ee aad iyo aad uga shakiyay inay maartay korrashonka ku jiraan inuu hoosha siitu maartay ka hor imaado. Waxaa keenay oo hadda ka horna arintan dhacday 2003 in Kibaki, madaxweyne Kibaki, uu ka saaray jaajid lagu andaceeyay in maaragtay lacag laaluush qaadan jireen. Sidii ayuu haddana ka filanayaa in maaragtay judiciary-ga loo baahan yahay maxkamadaha in loo baahan in laga bedelo jaajis fara badan uu ku maaragtay shakinaya in maaragtay lacag ay qaataan ee howlaha asaga uu wado ay ka hor imaasan yihiin. Waxaa ka mid ah sida hadda waxa la yiraahdo housing faanka ee la aruurinayo lacagta ee lagu bixinayo qolada Kenya Revenue Authority ee maartay lacagtaas laga jaraa shaqaalaha in dadkii guriye si housing programka madaxweynaha ku sameeyo. Arinta ideed bu madaxweynaha maartay waxa dhacday in madaxweynaha arimii uu diyaarka uu soo diyaariyay maxkamadii ay maartay markasta way ka kala duurto. Sala aligeed ayay maartay waxa dhacday in arintii ideed ahayd ay u suurtagal weeyso madaxweynaha programyada uu lahaa. Wuxuu kaga shakiyay marka in dadka mucaaradka iyo maaragtay malaha reer galbeedka mise NGO-da ay si maaragtay ay ku lug leeyihiin. Saal aligeed uu kaga shakisanyay uu ku bedelo in maaragtay arrimahan wax kaga qabto. Taas ayaa keentay marka waxaa laga filay kulay si siyaasi ahaan inuu arintaasi uu galo madaxweynaha. Muusan sameynin, wuxuu ka durbiday in maaragtay uu meel shaacir uu ka sheego u dhaha dadkan lacag bay qaataan saasi yihiin. Arintee aan ku habboonayn madaxweynaha inuu sameeyo. Marka arintaas waa arinta hadda la socda ee magaalada ka socota ee Nairobi. Madaxweynaha uu leeyahay dadkan waa tuugo, lacag bay qaataan, waa in laga bedelo kursiga laga qaado. Sida la aldigeedna maxkamadina waxay leeyihiin maartay annaka dad independent baan nahay, shaqadaana baan qabsanaynaa, mana maartay umadu loogeyna inaan maartay aan amar ka qaadano dhinacyada kale ee dowladda.
Garsoorayaasha Kenya ayaa sheegay inay dibadbaxyo ay uga soo horjeedaan hadallada madaxweynaha ee dalka oo dhan ay ka dhigi doonaan, halka madaxweynuhuna uu sheegay inuu tallaabo adag uu ka qaadi doono saraakiisha garsoorka waddanka ee musuqmaasuqa lugta kula jira. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.